Attention please, the glorious second coming of the Messiah Jesus Christ is around the corner. No more time, so repent. Umenipa kibali katika falme wako ili nikutumikie. Wito nimetika na silaha, umenivika mafuta na mboni pake. Umenipa kibali katika falme wako ili nikutumikie. Wito nimetika na silaha, umenivika mafuta na mboni pake. Asante kwa tunda la roho, Roho Mtakatifu yu ndani na juu yangu. Bwana Yesu kama Daudi unitumie, unifanye hodari mimi. Yesu kama Daudi unitumie, unifanye chombo imara na 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 na. Hodari.
You crown yourself with Hannah, Jesus. I will forever glorify your name and give my all to you, Jesus. Most magnificent Jesus, the miracle working God. Oh, hallelujah. Kibali. Kibali.
Kibali.
Jesus has given me this strength and anointing to bring down the kingdom of darkness. And no matter what I want, my brother, me go preach about the good news of salvation. For the poor man them, for the rich man them, for the pick need them and the elders them. For the poor man them, for the rich man them, for the pick need them and the elders them.
Falme dunia yote tukaihubiri injili ya toba ileta yo wokovu wa kweli. Wenye dhambi wote waje kwa Yesu, hakuna isilowezekana. Wapo wengi wanajiona kwamba hawafai, wamesahau neno la Mungu lasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbuko na wenye kulemewa na mizigo.
Yeah.